It's gotta be your girlfriend's favorite
DJ Kamsi.
Nimesika tatu nimeshawapa sinema. Asante baba Mungu kwa kunijaza neema. Mewakatakata na zile vitu natema. Eti mbele city boy, niko nyuma city boy. Wani zimekora boy, na wachaga sana. Sasa wanaombaga picha na walipondaga ngoma zangu. Hapana sahau maisha, ama wasemaje ndugu zangu. Nakula mabata makuku kuku, manyama nyama na masupu supu. Madili fresh na marupu rupu. Eti sasa inawahusu husu. Napiga mishe paka bongo, mishe mishe paka kongo. I say sina nongo, na promosha tu madongo. Napiga mishe paka bongo, mishe mishe paka kongo. I say sina nongo, na promosha tu madongo.
Wanajileta, wanajileta, eh. Wanajileta, wanajileta, eh. Wanajileta, wanajileta, eh. Wanajileta, wanajileta,
wanajileta.
We go hot, they go low. Took a way back, yeah, I'm back, I'm like, I know. 9 inch, kwenye boxer, yes, a pesa, ndo sinatesa. Wakituona kwa TV, ndo bass.
Wanajileta
my underground, my superstars, wanna take a sound.
Wanna die,
TK, you can walk me crown.
First of all, show me the pound.
I'm around,
yeah. Paparazzi, wanna talk a story.
Studio vibe, inataka shorty.
Mother, na die, ni vuebo shorty.
Unataka ni give up, I'm sorry.
Kikari vyao, vidogo dogo, miya vini pagi pesha.
Hakuna kitu,
umi wamena uka, siku moja mina kesha.
We don't need to.
It's city boy, TK. Oh yes sir,
tumejihami tuko sana ndo
wanajileta. Wanajileta, wanajileta, eh. Wanajileta, wanajileta, eh. Wanajileta, wanajileta, eh. Wanajileta, wanajileta,
wanajileta.
Action, back to introduction. It's your homeboy City Boy. Introduction, of course, the heat mega ticket to itself.
Young King, look, I'm dripping now. Fuck, haters wanna hate.
Crystal Kids, baby.
Yeah.
RJ, the DJ.
DJ Kamsi.
You're the boy, Gaddafi, and I'm too real, Safi. Young King, look, I'm dripping now. Fuck, haters wanna hate. I'm whipping, whipping. By the way, we gon' take. And of course, by the way, no pro town, I can beg. Cause I don't know, man, who's now, who's real, and who's fake. On a second, it's dark, my nigga, I'm sorry, cause I'm in a rush. Now, this is the first of the chop chop, my nigga, I can f with you. RJ, man, we don't stop, and we drip drop off easy. None of my boy, none of the two sales. When you come, my cheese, okay. Look at me, no pacacho, no bolsana, no daddy, yo. My daddy, mean, though, a barrier. So, piggy, me, go, me, no roll now. Who's real, who's not? I don't give f about you. Unachuki, I got picky, yako, bro. Napendo, can you?
I'm in a good, time, yeah. I'm in a good, I'm in a good time, yeah. And I'm in a good time.
I'm in a good time.
Drip, drip, see ya tuna gravitate. Wake up to wake up. See ya tuna gravitate. See ya gravitate na bichete. Drip, see ya tuna gravitate. Wake up to wake.
Mwana mwali machachali toka mbali mbali. Nangangali na chofanya weko bali bali. Vesikali na mistari ni hatali dali. Kama kachumbali na binzali kwenye wali wali.
When you gonna fall like a tambo. Sawa mupiba da rambo. Mitangu mdango noza fanya game. Kaza fame kwanza bingo. Wachache wale mini mitafika wengi wakini sifu kama pambo. Ilini chapadizo pata kusikika tibada pesa zake skendo.
Wamevami ya shele bila kadi. Watakunywa belea kwenye jagi. Wana pozi kama Nicki Minaj. Ongea sabuni za magadi.
I'm in a good, I'm in a good time, yeah. I'm in a good, 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 good. I'm in a good time, yeah. And I'm in a good time.
tena mihana mina mina
mina mina good time.
Zia tunaga vitete. Wake up to wake. Zia tunaga vitete. Zia vitete na vitete ya mina na na. Zia tunaga vitete. Wake up to wake. Zia tunaga vitete. Zia vitete na vitete ya mina na na.
Gigine kick. Kweli mikiki mikiki. Sika matrick, ata su kwenye muziki. Mi kwenye biti nikipitisha yangu mandishi. Najiza titi siya miniki na kuaminisha gigi. Mimi ni gigi mani, mimi ni gigi honey. Kudanga danga, nisema maisha, acha midani. Hadi vi, watizi, naonekani. Kwa TV, walosema, tito boy, wako chari, roundi hii. Eti mi kabila gani, wanaulizana mitani. Mimi ni gigi, kabila mani, niko na kong, nyani.
I'm in a good time, yeah. I'm in a good, 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 good. I'm in a good time, yeah. And I'm in a good time. Then I'm in a good time.
See ya tuna gabi tete. Wake up to wake. See ya tuna gabi tete. See ya tete na bi tete ya ni na na na. See ya tuna gabi tete. Wake up to wake.
It's TK to the hit maker only.
Go, 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 go.
DJ Kamsi.
But every time you badomi na peta. Yeah, ba, yeah. Mapanzi garibu na mina waleta. Yeah, ba, yeah. Sambaza upendo paka kwa heta. Yeah, ba, yeah. Na ukipanua bado na weka. Yeah, ba, yeah. Ka kwenye kiti oi. Mini yo city boy. Ka kwenye kiti oi. Mini yo city boy. Ka kwenye kiti oi. Mindio city boy, ka kwenye kiti oi. Mindio city boy, pendeza.
Cheki wanaruka na kufurai.
Na walegeza. Kwanza zima biti ni wape hai.
Hola, habari gani?
Hola,
tuaimba na mi.
Hola,
cheza na mi.
Hola,
uko na mi.
Shawapa kiti.
Hawa mafala wote wameshaka.
Hakuna kiki.
Wakikubali, wakikata.
Niko live kwenye ma video. Kelele kwenye ma radio. Busy daily niko studio kusuma den.
Missi jui o.
Ka kwenye kiti oi. Mindio city boy, ka kwenye kiti oi. Mindio city boy, ka kwenye kiti oi. Mindio city boy, ka kwenye kiti oi. Mindio city boy. Mindio city boy. Mindio city boy. Mindio city boy.
Kama madili zilete, tema wenge kijana na tafuta do. Marapa wachumfi, wanajidaina.
Hakuna kitu kwenye show.
Nika sichaze na mimi, takukata ulimi. Street boy chumjini, city boy ndo mimi.
Nika sichaze na mimi, takukata ulimi. Street boy chumjini, city boy ndo mimi.
Ka kwenye kiti oi, mindio city boy. Ka kwenye kiti oi, mindio city boy. Ka kwenye kiti oi, mindio city boy. Ka kwenye kiti oi. Mindio city boy. Mindio city boy. Mindio city boy. Mindio city boy.
Shonga zako mina wewe mbaka kifo mindo kakakona wako sisite kunipa jicho na tokupa taraka bila shaka unanifa kipiga shuti unadaka gizani bila ya tama.
Acha maringo ma sombe nkupate mindo kisiki cha mpingo na
gusa unase
nilo wangusha juu ya ulingo walinipa sante nkiachapa alishika fimbo na kuipaka paka mate.
Kikona napata mzuka na ruka na gara gara. Mama ukitaka peku ntatupa mpaka na ndara. So lazima we na chura kumba ni kazi ya maurana. Kwa kuwa sina safura chumvini nitazama sana.
Ah, ni kuonge mali, basi zidisha utundu. Nipe michezo ya tari ni nyonye mpaka
Roma, Roma.
Mixa kabali na shingo chini ya uvungu. Na unapolala chali ndo ananitoka wazungu.
Oh bebe, mbende na nikatia Roma au stamina. Kwa makule, wanamchanganya life. Nani anafala kwenye kitanda tani kwa raha. Yeah, staki kibamia. Wanaume mashine, yeah.
Oh, wendo pumzi yangu mama. Kenda nchadanja, wendo mjuzi wangu kifaa. Wendo kiranja na piga miluzi kama kichale kula ganja. Nipeni chane nyuzi ni kandamize kama Masanja.
Sitaji mchuzi wa pweza tukiwa chumbani. Wala mkongwa mzee teza cha utumia hakia nani. Ntakupa mapenzi na kila kitu utakacho ila nyumba na benzi kikweli vitantoa jasho.
Achana na uyu mluguru jo kwangu nkusitiri. Hafu giki kakunguru so jaribu kufikiri. Mana umepewa uzuri ila bila akili ni sifuri. Zitakazo umia ni semza.
Achana na huyu mdigwa sijua mana kupenda. Mama Ivani mwenyewe kamchoka nataka kwenda. Sina kicheche cha kando we kwangu ndo baula ushindi. Mama mwanaume mipango masine ya chie maindi huwa.
Nipende na nikatia Roma au stamina. Huu kwa makule wana mchangani life. Nani anafala kwenye kitanda tani paraha.
Shawty, you can name my man, but you can name my looks. Ich bin hier so fly, yeah, don't even try. You should see how I pull up in my hood. I really don't give a fuck about your mood. Sina muda wa kupoteza. Chizana mimi nita kupoteza. I don't play games, I don't play games. I don't play games, I don't play games. Legi yangu mini so, daily mina sakado. Legi yangu mini so, daily mina sakado. Bado bonga mina songa. Bado bonga mina songa. Bado bonga mina songa. Bado bonga mina songa. Bongeni bongeni, bongeni bongeni. Bongeni bongeni, bado mina songa mbele. Bongeni bongeni, bongeni bongeni. Bongeni bongeni, bado mina songa mbele. One for the money, one for the show, yeah. You know how we do it, you know how we go, yeah. And if you don't get it, let me show ya. Mikono juu, you feel me? Show you love, yeah.
I'm a big shit. Flow ni bahari, nimetupa nanga. Nimekam ku take over, so wanna shuka nikipanda. Nacheza ligi zote za China za juu, bro. Spizo, gang, na gang, nangusha matebo. So, hold up, bila face as the flow. Nataka ni chane, ni kama tedo. Naona mafala, wanaribu rap, wanafanya fashion. Kila msne, ana flow. Only get it can judge me, menipe flow, menipe hope. Dunia ya jabu, punda hakusoma, lakini hakusijua. South Coast kama Compton, West Side, mini gangsta. Yippie, yippie, yeah, yippie, yippie, yo. Vile minafanya na upandisha nga pressure. Manige ching, ching, gulinga, he knows. Spizo gangsta, Hustle Nation, my logo. See you with the best, outreach gang. Nice flows na wamada. Hustle hard or oh, die broke. Nige kaza raw na wanda. Afana omega kila kitu chega. Mina songa mbele na watega bila kujali. Hini safari hakuna kudega. Paka filimbia mambo yote mbaya mbaya. Sasa imekuwa shega.
Bado bonga mina songa. Bado bonga mina songa. Bado bonga mina songa. Bado bonga mina songa. Bongeni bongeni, bongeni bongeni, bongeni bongeni, bado mina songa mbele. Bongeni bongeni, bongeni bongeni, bongeni bongeni, bado mina songa mbele.
Money baita murume yo. Money baita murume yo. Money baita murume yo. I'm the OG, I'm the OG, I'm the OG, I'm the OG, yeah, I'm the OG. Kwa simu niko na 4G, kabebe na songa na VNG. Masura katami ni BOG. Cash money baita murume yo. 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 Stop. Wasichana warembo, utadhani ni malaika yo. Mistari ni kali, siyo zile za kupika yo. Show yangu ni ndefu, siyo zile za dakika yo. Naona wasichana wananiita yo, atika sumane ya talipa yo. Kunyo ukitaka tapika yo, lakini kulipa utalipa no. Kasmane baita murome yo. Kasmane baita murome yo. Kasmane baita murome yo.
money baita murume yo. Yeah, gas money baita murume yo. Stop, mimi ni bebe na kupa handas. Nasavai kwenye jangwa, ni ite cactus. Narembeza mta, ni ite cypress. Nakausha mazua, eucalyptus. Gas money baita murume yo. Gas money baita murume yo. Gas money baita murume yo. Yeah, gas money baita murume yo. Stop. Aldani wa giradi, mitali za wazbani nariza. Jua story za oneza stani panisha. Wacha omonge, mimi nata nigiwa.
Baby, 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 nakusabai tu. Hey, hey, I told you, I told you. To upo juu. Hey, I can't take my eyes off you. Nakupahai tu. Oh yeah, I told you, I told you. To upo juu. I can't take my eyes off you.
You shine so bright.
Girl, I noticed you from afar.
I like your style.
Mina penda ulivova.
Upita po kimya kinazidi. Watu wa shindo takuongea. Girl, so tempting and it's unfair. Cause I have a girlfriend back at all. Yeah. Appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. I appreciate your beauty. Hey, girl, you such a cutie. Doo-doo-doo. Ooh, yeah.
Usaliti ya kupendwa lakini nikawa sipendeki. Sikujua machungu makali kiasi hiki. Hii dozi natibu vilivyo misitaki. Amenifanya na waza wangapi nilio watenda. Kila nikikumbuka najiona mshamba.
Faces. No, it was, it's now again. Now this is gonna be a bright lead. Conquer the left, conquer the right.
Africa, Jamaica, and that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, and that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, and that's how we say. Come here to lift up, and rock out, rock out. Africa, Jamaica, and that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, and that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, and that's how we say. Come here to lift up, and rock out, rock out.
Watch me get busy like this Gillespie. As big as they all, got nothing on me. Hey, straight out of Brooklyn, making power moves. We can do anything we put our minds to, yep.
I hear Tanzania's calling, and we gonna be there. East Africa's calling, and we gonna be there.
Ancient road shot modern faces. No, but once it's now again. Now this is gonna be a ride. Conquer the left, conquer the right.
Pumara, show them what I want, mama sita. Pumala, Zazulu kunjanki na tifa. Haina kulala, vuna kicha gun, kika tika na kikwara gwara. Wanyeshu na vyo bend over, bend over. Omichezo wa Kizanzibar. Shaku shekova, aina ngova. Takama tukeshe vaya ya.
Africa, Jamaica, adata wa wese.
Yeah.
Africa, Jamaica, adata wa wese.
Yeah.
Africa, Jamaica, adata wa wese. Come here to lift up, and rock out, rock out. Africa, Jamaica, and that's how we say. Africa, Jamaica, and that's how we say. Africa, Jamaica, and that's how we say. Come here, lift up, and rock out, rock out.
Oh baby, slow down, baby. Oh baby, come close, baby. To lepo lepo leto nge. Come on. Wajua vile navyo kupendaga. Mapenzi kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Umenivunja vunja mboni soni picha kabisa. Wakiposti zao mina futa kabisa. Clips za mauno babu desi mamisha. Yeah. Bas twende sasa hivi. 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 Bas twende sasa hivi.
Oh boy, slow down boy. Oh boy, come close boy. Turn the pole and bullets won't get. Come on. Wajua vile nava kusi miaga. Makopa kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Umenivunja vunja mboni suni bebe kabisa. Mabisho zao na midosho kalisha. Clips ama busu nazi posti na picha. Oh yeah. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi.
DJ Kamsey.
I know a girl like you.
Uh-huh.
Gets a lot of attention.
Yeah.
And a man like me. Got a lot of intentions. Cause when I look at you, girl, you are too fine. Especially when you do the dirty wine. But don't mind, we don't waste your time. Cause I see a lot of hungry men waiting in line. Don't mean to be impolite. Don't mean to be forthright. But girl, I gotta let you know this my application. I want to be your lover. 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 I want to give all of me. 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 I want to give all my energy. With no compromise. Cause I do a lot of exercise. And you are my type. Sweet, pretty and right. Me take you on a roller coaster. Baby, hold on tight. Me take you overseas. Feel the ocean breeze.
start a commotion when we start slow dancing. And this my opportunity to show you what I'm about. Use all my ability and leave it with no doubt. I want to be your lover. 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 I want to give all of me.
Najisikia huru ukiwa na mie. Vicente Viducho uvituliza nyumbani. I'm in the kibubu chako we. I wonder how kali ya moyo ni umeniweza sana ho. Na ukicheka hivyo vidimpo takitabasa unanimaliza we. Nisipokona nako sana funi yangu juu juu penzi sijegeza barafu ukaliyeyusha. Penzi letu raha sana uwapambe wapate tabu sana. Usijivuje kwa pakacha tukandane kama mama na kachanga. Penzi letu raha sana uwapambe wapate tabu sana yeah. Usijivuje kwa pakacha tukandane.
So my number I'm full time. Kama ni nyama I'm wekain. Unafanya ni nabaki I'm zubain.
I say tonight we are dunda.
I
say my girl we are dunda.
I
say tonight.
Tonight we are dunda.
Today I say tonight we are dunda.
I
say my girl we are dunda.
I
say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Tonight we are dunda.
Dundai.
Na kwenye mapo medunga.
Dundai.
Tonight we are dunda.
Dundai.
I say tonight we are
tonight
dunda.
We are dundai.
We are dunda.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone nikana ita cup ease. Kwa ni mama, what's up bana. Nika mshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa ni think I don't jua you. You can tell my friend who nyima do. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunywa in carpet. Tonight I'm here by new khaki bet. This la lays malizai me bana.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah. Tonight we are dunda.
Dunda.
Na kwenye mapo medunga.
Dunda.
Tonight we are dunda.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Oh baby. Mweza kwa mina washwa pabaya. Kiu chukuzi. Ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko. Mihogo bichi koko. Oh, oh. Nidekeze kitoto. Kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo. Nao nifanye utakabio. Baby give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Que sanguicia.
Aibu
DJ Kamsi.
Aibu 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 Aibu.
Nawaza imekwaje nimetumbukia. Kina kirefu mbele sioni. Sholove chumbani umentunukia. Unibele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo wako fala. Oyoyo sina sera. Oyoyo kesho shela. I wanna be solo. zake zangu hisia. I wanna be so low. Na unifanye utokabe. Baby give me some more. Zake zangu hisia.
In between us, yeah. Inachoniumiza miro nikauliza kwa kwamba hutoniacha, yeah. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako, yeah. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on me, bend me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizwa moyo wangu, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizwa moyo wangu. You used to call every morning and every night before sleeping, and that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me. Bada ya muda ukabadilika, nikawa sikuelewi. Uwezi piga, uwezi texti, labda utume please call me. Kama ulinichoka, si ungesema. Kaweka upendo wangu ona dilema. Ama kweli, akufukuzae hakuambi toka. Why did you have to give it a silent approval? Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost, meni choko ni pedi. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome.
Nisha penda, gonjwa wako daktari. mbali, mbali umekwenda.
Kubwa.
Wow, yeah, yeah, yeah.
You are now DJ Kamsi.
Sijifanyi hodari, nishapenda. Gonja wako daktari, mbali umekwenda. Cause I can't get enough for you now. Bila wewe nibenderani askari wangu wewe kichwani mwangu nikiwaza tu ni wewe jozi zangu kavu bila wewe nibenderani askari wangu wewe na 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 na
Kanipandisha dau nakula vikubwa na lipsi mshangao digi digi staki tena
yes man yes yes
digi kumisi mashindwa takusubiri unavionjo mpaka nimedhikariri una manjengeke mama siopo call me daddy
nipe kwa chukwa chuma nikulishe muhogo Fatuma shuka chini
usono pevya kupima nusu amarobo kununanda kulenga kwa nyondo
kwa 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 le kwa kwa
Oh mama kwale
wa kwa kwa
kwale wa
kwa kwa
kwa
kwa kwa kwa
kwale wa
kwa kwa
wele de kwale
wa kwa kwa
kwale wa
kwa kwa
nataka piga deki kile kile kisima aga kani pali mzizima unavuri indima niko indima kucheza geti mwendo fano kupima
amina
unani acha hoi kilo esha kanga zima koro boy nataka kupanda Mamba banga boy mado ido tanga Wazimu na nibanda jama
Panda
Simu na yoyo mama
Panda
Nika waflana boda boda dada
Panda
Acha kuangazi la bodeka jama
Panda
Milnas milnas Nife kwa chukwa chuma Nikulishe muogo Fatuma shuka chini kidogo Vya kupima Nusu wa maroho Ukidia kunu nata kulenga kwa nyodo
Kwa 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 le kwa kwa kwa
O mama kwa le
kwa 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 le kwa
Yeah.
Sama nampa vitu vikali, namwambia baby hii kemikali, ashani pinya kila mahali, na bila kini pinya ni joto hatari. Wow, yeah. Stingy, nampa, yote mingi mingi vidampa. Wanini house au ni shilingi kule pamba. Boxer, digu na nidigi ni shambamba. Rockstar, bila less wig ni shamess na mavoko. Vivi toto boko boko, wana sama ni koloko. Kwa type yako ndoto, sina soko. Sama mei, la kwako moto moto, 20 koko. Tuko ndani, tunasaka tu watata. Eti kwa shona kubambia
sana.
La kirude na nidandia
sana.
Nampa vyota na niganda pia. Na itosha kishinda na shindilia sana.
That you make my eye red, oh. Anytime you know they close to me, yeah, yeah, yeah. Baby, girl, now you I want, oh. Baby, shame that me you want, oh. Make we day one plus one or two, yeah, yeah, yeah.
1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter. It be only you be my desire, oh. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter. Only your water be burn my fire, oh.
Do 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 do, yeah yeah. Starboy did for you. Yeah, yeah, yeah. Making it right, making you understand for you though. So good. Open up my eyes and I only did my mind though. Yeah. Baby girl, you find yourself though. Girl, you make my head red though. Anytime you know they close to me. Yeah, yeah, yeah. Baby girl, now you I want though. Baby, shame that me you want though. Make we day one plus one or two. Yeah, yeah, yeah.
1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter.
It be only you be my desire, oh.
1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter.
Only your water be my fire, oh.
Nafsi yangu imekosa amani, si mwingine ila ni wewe. Nafsi yangu imekosa amani, nikiwaza kiwazo bado uko moyoni, si mwingine ila ni wewe. Wakunivika taji la ushindi na kuni cheo cha mfalme. Baby, yeah, baby, yeah. Unapokwenda babaya, tusijela umyara badaye. Ukaniona mbaya, tulia tulina mjena ye. Unatuma SMS, kumura ni misu misu ni. Jue na kupenda na nifunyeche. Baby, yeah. Kulipo sema unitaki penzi langu unitambu. Eti mimi kapuku. Kulipo sema unitaki penzi langu unitambu. Eti mimi kapuku. Leo ni na nini narudi.
Kwa mwaka watano shapita, ilazima nishi nimeferi hani wangue. Na washani kwa mishaga matapeli, maswa ibu kibau yashani kuta. Maka leo kupona yote heli mpenzi wangue. Matu mshuku maulana, tunapumua, tunapumua. Tia maji sawa,
nilikotoka sio nilipokuwa. Hivi ni chenji vilopatikana, tutakula na tutatanua. Tone moja la lali dawa kuliko kikubwa cha kukopua. Ila ziumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua, ilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Ila ziumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua, ilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Funga na virago vyako na kungoje ya mama, nikose njiaga na jirani zako, afu nibebe miogo nimeimisi. Funga na virago vyako na kungoje ya mama, nikose njiaga na jirani zako, afu nibebe miogo nimeimisi.
Wazana kuwazua bado sina jibu, moyo ghafla umeutoboa umenipa maumivu. Pendo limeshaungua labaki majivu, mbona unaniadhibu? Nilivitosa vidumu yote penzi kudumisha, japo maisha magumu vishawishi vilipita. Natamani kunywa sumu mana mzigo twisha wa mawazo, mina kuwa
ugonjwa wa moyo,
na umwa mimi aina umwa, na umwa mimi ona umwa, ona umwa mama, na umwa
ugonjwa
wa moyo, na
DJ Kamsi.
Ya watu maneno nilipuzaga, sikutaka umbea, sikujali misemo ilo semu agwa eti minaibiwa. Imara ya choshimo nilikustiri weze jisaidia, umeningoa na jino bila ya ganzi domo linaumia. Minilikupa yote yeshimani, mifunzwa hekima na wazazi nyumbani. Mikama pombe ukanigema, ukanifanya sinema simulizi mtani. Nilivitosa vidumu yote penzi kudumisha, japo maisha magumu vishawishi vilipita. Natamani kunywa sumu mana mzigo umenitwisha, wa mawazo, mina kufa, na umwa,
ugonjwa wa moyo,
na umwa mimi,
ugonjwa,
aina umwa,
ugonjwa wa moyo,
na umwa mimi,
ugonjwa,
ona umwa,
ugonjwa wa moyo,
ona umwa mama.
Kabla kwanza mapenzi hatulikuwa rafiki tu, nionesha kunichali ulinifaa kwa liki mwenye lahadithi tu, tulicheka kufurahi atasome madilika bada moyo kufungua. Nusiza gita mbona umenikatia, moyo unalalamika lini utanirudia. Utakata nisikia, ina maana sina bahati na wewe, sina hata pesa, sina chochote, sina.
Sukuma ukuta na nguvu yangu si sawa, najipa imani nimefika, akumbe mikwake chawa. Kidume nina sukuma ukuta na nguvu yangu si sawa, najipa imani nimefika, akumbe mikwake chawa. Bora tafute chochoro yangu ya pekee, vya watu usije vujo babu na mimnyonge. Kushea siyo rengo langu, nisamehe,
natetea hisia zangu nisipote. Nilijua wanipenda nami kakupenda sana, ila nimesalenda zimenishinda zako tamaa. Nilijua wanipenda nami kakupenda sana, ila nimesalenda zimenishinda zako tamaa. Asante kwa maumivu, nimeyakubali.
Shobana kwa pini moyo nijara wima nyusi tisini, kumbeja susi lo janja yani bisho wa mjini. Chochote likupa bila hofu sabuti one way, kuhusu pesa ukiomba nilisi zaidi ya kupe. Sikujali kakweka ndani mengi nisijue, wadere wa mjiani misuka mitatani. Ukageuza kwangu ikawa kiwanda, nicheza cheza kakinanda. Atembea, 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 nisha chushula fio basi tembea. Enzi langu kwako nisha legea, nichataka kiki na usha bembea. Putea, hemea, mbio za kukingo usha fulia, jaribia pote utaribia, shamba lako soko usha vumia.
Napenda rap lakini utaki mpenzi rapper. Napenda clap jen katekwa kwe ni dancer. Hey love me na kila kitu nachotaka. Hey does what I wanna issue taka taka. Nimejipanga kakuingie nkakupata. Vile mjanjo meridhia na umedata. Fonya ni kusikie clear kama patra. Kwa mana staki ujaribe come here faster.
Miri haigai nisipo gwanga taba kidoro. Sini jwa nishai mwenza kusitwa nona. Manishi kengedele nene shamba lako sina kelele. Tena segere unanicheza bila hata kelele. Wanesha kubali kulala choka moja tena na bila buka. Kote kuvijari washi kune kuanda zote tena watajuta. Niwewe tu oh oh oh, hata kwa ndoa ya mukeka. Niwewe tu oh oh oh.
Manyama abracadabra anipe nipe akadala. Abracadabra, only penny per act at the love. When you're my abracadabra, only penny per act at the love. Abracadabra, only penny per act at the love.
Signorita, Toto Moto Joto Tandani. Mama sita tulingi kwa kusiku. Wanesha kubali kulala choka moja tena na bila buta. Kote kuvijari washi kune kuanda zote tena watajuta. Ni wewe tu oh oh oh, hata kwa ndoa ya mukeka.
His Nanger music. His Nanger music. His Nanger music. His Nanger music.
Finally, now, so I come around.
Yeah,
all of the girls are saying,
you hear me now.
Just
this, I'm a little bit of a look. Every girl, I'm a little bit of a look.
Ashoto Korea,
straight up.
Jabba Mugu,
straight up.
Ashoto Korea,
straight up.
Marafiki wakanzefeza, mara nne hata kabla kuanza nikateleza. Mara tano nkafeli wakanipeza, wengo kaniambia siwezi faulu bila ya fedha. Mara sita nkasita nkasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza. Mara saba mambo yalijiongeza, kila ninapanguka nainuka najisogeza. Napopata kidogo na kiwekeza, maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man, now I rise up. King down the jungle, always keeping my head up. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world, you need to
wake up. Kuna muda, silali bado naso. Kama ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na muda, silali bado naso. Na mini ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vionja,
ya tapita.
Unapata tabu sana wanakutukana. Ifikirie kesho yako, achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana. Haja maisha ni vita, japasa kuyapigana. Ujapokea mshahara jikaze bwana usilie. Ongeza sana kazi na sala mama ntilie. Maisha ni mapambano halisi, sio nguvu ya soda. Usisubiri ugeuzwe punda ukabebe poda. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda. Dua zangu siku nanyi, mama zangu wa mboga mboga. Unapitia mengi ila mamba ya endi. I can, I must, I will kama mengi. Fundi get it, piga kazi kwa bidii. Ukiweza kesha unaweza kuwa maji Deu jema balesa. Usikate tama,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world, I'm in the
fight. Siku na muda, silali bado naso.
Silali
ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho.
Kwa jasho.
Ipo siku na muda, silali bado naso.
Silali.
Na mini ipo itakuja, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vio ya
yatapita.
And no one is born to be a star. Hakuna kinachoshindikana. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself.